High Levels Music.
Then how's Zambia.com?
Karikosekana ndawi yake usalile baby iwe murungu anakutalisa kale unapotesho ulinayo unagatundu ulinayo usalile lile atisuza kama singu wauze na iwe ukarimu ulo satana fula mireko atisuza kama singu wauze na iwe ukarimu. Na vizende aza kuchinge baby faka nzeru kusogoro faka poswa kina makeupu confidence niwe mwine atisuza kama singu wauze na iwe ukarimu ulo satana fula mireko atisuza kama singu wauze na iwe ukarimu.
Yo, Jacobo, managers, your right cost to protect, your chip by protect.
Young guy on the pizza,
your Trevor, I think you got another one.
Big Shots, Record Music Productions.
Hey, yo, young guy now.